kubali niji introduce na itwa B-O-B-B-Y-M-A-P-E-S-A.
Na kalvo mistari mademu wa geti kali wana kubali with anything that I say.
Sita fadhali mahali nyali na magwara wa kisheli sheli, but do I say?
Tuko mbali, usiconfuse na hama rapa hapa diaper wamechapa maze.
Hatuli wali nugali na fish fresh kutoka kwa ocean to wire mesh paka mayonnaise.
Ni finali ka arsenali na manu gani kali swali wase.
Niko fly kadi ngongo vela na kongo.
Tupeni maongongo mpita nyongo.
Apana vitimbi otoro ngongo.
How to party ngo. Chapo, yeah. Flow katapo, yeah. Swag so simple, double double kadepo.
Mademu wapata goosebumps, dani ni pimples.
Better yet,
I think ni nipples.
When you talk about us, which wanga we run this, fix this, demu wako you know she digs this.
Mafisi ndio sisi, ndani ya kamisi, maswali ya polisi, sipenda vikesi.
Nina a fly mama, maneno sina, story, gazeti hakuna, napenda puna.
Miaka mingi kwa game, kasa hunya, nimetembea, hadi ni kastunya.
So kicheki mafeki, wakicheza kwa deki, kumbuka wana fake it, hawaja make it.
Nilifyeka mgenge kwa mtoto mzuri, akaza ile unit saime beat. Sina beef, meat seti kwa motuch, mi vegetarian, kushinda sunguch. Pop champagne, bana, guarana, aumare, vuwa, swetana, shati, braju, wasinare, uko tu sana, sana.
That's a jinga bobby, man.
Sana, sana.
Big shout out to everyone, by the way. Kila mtu anatusupport. Hata wasewa westi,
tuzidi, tuzidi.
Wasewate huruma,
tuzidi, hey, tuzidi.
Watu wangu wako sto,
tuzidi, tuzidi.
Kisina Kisumu,
tuzidi, tuzidi.
Pia tu mama mboga,
tuzidi, tuzidi.
Hata pia Concordi,
tuzidi, tuzidi.
Ma radio presenter,
tuzidi, tuzidi.
Ma DJ wote noma,
tuzidi, tuzidi.
Ma TV station,
tuzidi, tuzidi.
Yani wasani kazini,
tuzidi, tuzidi.
Oh, ma fans wetu,
tuzidi. Tuzidi.
Pia maheta wetu,
tuzidi, tuzidi.
Ka unapenda mziki,
tuzidi, tuzidi.
Do hii ngoma yetu,
tuzidi, tuzidi.
Wase wote IG,
tuzidi, tuzidi.
Wale wanadabota bebe,
tuzidi, tuzidi.